nkwasɛm ɛbrɛ ni onua ɛbrɛ aso sɛ obetie nkwa asɛm asɛm a ɛma ni dasoɔ asɛm a ɛkyekye wɔwerɛ asɛm a ɛbɔ kwan ɛma wo na wohunu twerɛsɛm mu na wohu kwan bɛfa so afa kristo sɛ wɔkra ɛne wagye nkwa ɛyɛ musomfo Akwa Hayford ɛna me ne mo ɛtwa asɛm yi asɛm yi ɛfiri Lifeword Media Ministry hɔ ɛna ɛba wo nkyɛn yɛwɔ abɛɛfo mfidie no so kɔ Lifeword Crowder wobɛhuyɛ www.lifeword.org nanso wobɛhuyɛ wɔ hɔ wopɛ nkwa nsɛm a ɛwɔ kasa ahodoɔ bebree a wote biara no wobɛyɛ dɛn wobɛnya no ɛwɔ hɔ bɛda wo ase sɛ woayɛ krado sɛ wobɛtie nkwa asɛm ɔmɔdea sɛ ɔbɛfrɛ wo nua ɔmɔkafoɔ obi biara ɔbɛn hɔ no woasɛ wɔ sɛ nkwasɛm ɛbrɛ adu ɛne deɛ mu mɛhyerɛ sɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ ɔdɔmfoɔ ne mabɔhufoɔ bible tiefoɔ gya wo nkyɛn ɛna akra nyinaa ba awurade nnɛ yɛwɔ w'anim a ɛne yɛsrɛ ne sɛ bi yɛ adwene ne yɛnte aseɛ ni yi wo ho adi kyerɛ yɛn ɛwɔ w'asɛm mu awurade sɛ yɛniwo a ɛnɛ bi yɛ adwene ne yɛnte aseɛ ni na yɛhunu wade ne yɛmfa wo sɛ yɛkra ne yɛagye wo nkwa wade deɛ wafa wo sɛ ne kra agye wo nkwa nso wobɛto no gyidie mu no woama no atumi agyina na akɔsi sɛ kristo sɛ woba a ɛmu biara nyɛ ɔyera ba na waka sɛ mbo menko apa kakra yi a mede hyɛ mu sɛ wotumi adi hom no nokorɛ nyame nhyira wo sɛ woayɛ kra de sɛ wobɛtie nkwa asɛm ɛbio ɛyɛ mosomfoɔ Akwa Hayford na mene mu kyɛ asɛm yi onua ɛnɛ asɛm yi me ne wo bɛ ka ɛwɔ obi a bible mu no ne nuanom frɛ no sɛ daesofoɔ ɛyɛ hɔ jacob ɛba a ɔtɔ so tu baako ɛyɛ frɛ no joseph na joseph deɛ sɛ ne mma no nyinaa no benjamin ne ne obi a ɔtwa toɔ anam sɛ ɔyɛ dumienu na jacob saa wɔ ɔbaa baako dina na yɛmfa no anka ne mma no yɛka sɛ ne mma a mmarima no yɛfrɛ no sɛ wɔyɛ dumienu na joseph ɛyɛ obi a na sɛdeɛ ɔmaame berɛ ansa na ɔnya akwaraa no nti no ma papa no bɛpɛɛ n'asɛm ɔpɛ ne mma no nyinaa asɛm deɛ nanso ɛyɛ dɛn a wowɔ mma a wo dɔba baako wɔ mu nokwasɛm ni wopɛ wo nyinaa asɛm biribia wɔde akwaraa no baako no a ohun sɛ ɔbɛn papa na ne maame nso ne nua no awo mma bebree ne mma awo a na wɔte wɔn nkyɛn nso awo mma bebree ne maame no na awo mu no ɔbrɛɛ ɛna yɛfrɛ no sɛ ɔde wo joseph de papa n'ani bɛgye ne ho paa nti na ɛbɛn papa n'ani gye ne ho no na ɛyɛ ne nua no mu no ya ɛyɛ wɔn yɛ yie paa akwaraa yi wɔnyini enu ahen bi a na ofura aseɛ sɛ mmaso daeɛ sɛ nnipa nyinaa akoto me abosome ne owia ne asraman nyinaa akoto me nti wɔpapa ka sɛ daabi ɛnka saa na yɛfrɛ no sɛ me nso mɛkoto wo bi anaa ba nokwasɛm ne nea mepɛ sɛ me ne wo kyɛ no sɛ deɛ onyame aka fa a ho biara no ɛyɛ den ara ba ne ɛbɛbɔ mu nti deɛ me ne wo bɛsua no nnɛyi mato ne din sɛ ran dwane na gye wo kra nkwa dwane yɛwɔ kwan bebree ɛfa so dwane yɛdwane ɛfiri biribi ho ma ne gye yɛ nkwa yɛdwane nso ɛtoa biribi ma ɛde mboa ɛde brɛ yɛ nti saa asɛm dwane no ɛyɛ gyina hɔ ma nsɛm bebree baade a me ne wo sua no ɛnɛ ne sɛ dwane na gye wo kra nkwa yɛbɛhwɛ biribi wɔ Genesis chapter 39 emu baako ɛde ɛkɔ ɛkɔsi edu nti yɛbɛto yɛ bo na yɛatasetase no saa baako baako na yɛahwɛ nea twerɛsɛm no ɛka ɛwɔ mu bible no ntɛnɛ di sɛ joseph yi ɛbrɛ bi ɛne nuanom no ɛde mmoa nwan ne adeɛ kɔ adidie ne wɔ mae de ɔpapa ɛsom a joseph sɛ kɔ na kɔhwɛ wo nuanom no na nkyerewiɛ ne nsuo ne adeɛ your friend is saying, "Fuck a coma now, you couple pam at a devish Josepha, a friend, a coat of many colors, and then Sadia no man in your nose, sir, and ya, Jero, a Joras can cry one home. There's also opinion in your nominal 17. O simu koi, na oko no ni nyanam tu weni uwe chichiri no. O hono no. Waka sefe, o da, da yasufo ni na eba no. O akwala oto su du bako. Ye nye nina beko tu. Itibia se yung kunu kura na onja sa da yasufo ni sema oke kano. E na unia Rubin peni eka hono. Osi debi, yukuna enye yi. Ndiye debe se ne se wope amona. Bia yitu ti se ebura. I name we are dry and wouldn't look ashamed. You would look ashamed, no. I mean, chiding on your mea, not only my dinner. Now, we see, bribi, and son of a bribi. Not on your mea, she shares, sir, a burano, I'm on an atuho, edda. No, you may be see, on my teacher, sir. Oh, yes, sir, on your coupon, my teacher, sir, which I say. Say, who share, said your electricity wire. On your mea, a bona dinner, and son, electricity wire, a jabber me. A friend saying, "And I mean, I'm in Paso, and soon a yes, I know, man. Now, when you say a baby baba, anuma, back with his war, and yan if you buy wooden powder, was a consumer, a betcho, but anuma, dear, back with his war, and yan if she, and to Yanko Pong, a ye, on Yanko Ponga, oh, no, my dear, you know, or to me, I dear, you know, and to know, we see, sir, Biano, Ama, Joseph Dada. It will too, and you know, na. Owure bi eba eti ne fupon koso a na oye the friend saying Egyptian eni a oba ya a friend Ishmaelite ebi eba enti ebi mo ni anu bi kaso eni eba ya yonkuno na yekwa ne kasa bobi achi na we bagusi debi the person ni se upa yefani shamu nenu and the man who said, "It's my life, Nini Ebano, and I will hear what you say, but turn no word discard. Now, what turn? And he be the agreement by say, oh, and ye and the coat, no, yangi, nigh and cum, or grinding back when you're from the Mugani, and your coat, but catch your papa say, you know, ye bano, and who say, or daquem, and I, if any say, it didn't that idea, I bet you. But no, you're me, I should say, no, my said, I'm a dink and kayano. It ain't oh, ye na oh, your wife is over to no ama. Your friend is saying, Ishmaelite, for no ebi. And to no, ama, your friend is saying, or to no. Now, or to no call, Potiphar, or ya and Cobia, and he no superni. It you can kaka seminal, oh, Genesis chapter 39, verse 15. So now, what do you say? Echo Muslim. Na Pharaoh, Pieni, Potiphar, oye ankobia, ankobia fo, supenino, oye mizimino, tono, Ishmaelite fo, wadeno ko, hono, ensem. Ne radi edi Yosef echi. Na oye oberema, na neho, ewas radie, na otena niura mizimino, ifi, amen. When you may be a mock tono, you say, Omo tono cry, Emma, your friend is saying, Wako ya qua, eh, baby. But, unim, or tono no, so one friend could be biao. Na say, oh, she, usia bibi afa, Ishmael, as if for any yokopuno, as if for any isomo, as if for any sa ea, ubehun say. Yakupo or Lincoln in your ma, no, ye na dina, pepe, unima dina, o free chichri, a hun no menina, unim dia, ABC, and in tea, Bible no, or what in a copper for fino. Bible say, not a radi a de years of itchy, only I would tame him. And found home, say, be a canqua, soon more baby, near dear, miss a radi a beduichi, a radi a beshop walking in a, his answer, na. Bible na mase no oyo berin ba ne ho ewo srade na otena nura museum ni fie imu mi ensa urade ma ohumra srade efri ene eko urade ma bibia obesom biara enye yi urade ma sa srade ma ho se po aware na utimu na yesi edo akoshe nkwa so ma se o sade e free eneko fa kristo se wo kra nkwa urade ma sade aba ho e ma mpa aware no o eninji abam odwuma no urade ma sade mbremu o yes odwuma no urade ma sade abam ampa akwantu na wotu na ni daso sabre ni daso ni wono urade e ma sade emra wo ho na mfaso de emra na bi meka mba na ebusu enyinara edimi nua wutie mi Jacob asemi eya asama emu emu duye pa a ye friend saying onyame efa so agi ye friend saying Joseph binya utimi enkechi ndaso nyina nsan asem mesa to aso eni ti dia me no kan se eto dia dia kiri urade san se Joseph na o yobi o brain ho ase so brain ho ase nti no eni nua ni o ye nechi nyina no wana obi ankutokwa na na onim ni ana nyame aka fa no ho eni ti ni a wo pese o ye ni bia o ye na wo de wadwini mu no onim se Joseph de ya pepa na chi kura na sa ko di antro me se bi nua so bi a di antro fa wadwuma ma oh yes mani pa no ho nkyre no na mu no wo no wo no sa antro enda ne sade enda ne sade enda ne yedie sa mpa ye do atu yare bi mu o na yare sa emma urade ma ayare sa emra yes yes ayare sa sade emra wa grabom imputo sade emra wa babom e kan ko sade emra wa babom ya mi sure o so wetie enkwasem onu asa fa kire so kra je nkwa ende ya dum re ende ya kwaje da mi so be ko so etie e betoa asem we so na etimi aboa o bebre se ampa eni da so sa eni da so e wo ho Isa se dia dia Joseph mpono na ni panyina ni mse ni chia den aira na nso ono nyankopo wa ne tumbu ade nyina so no kira se me hu pefe se na onyankopo de ne chi na ne ho so osrade onia yo no man na yo ho se ni panyina hu ni panyina ya boni oni pe biara aya da masini aya boni da boni so na kotia e wo ho na de Yesu so be wu asenia no so e be twa ya boni ka no bi biara obaji ne funso atum sampa yo yemi oduboye ni wari fan funso chemi na ofa kristo se ne kraje nkwa no bible se obaji ne nkwa de ni mi mompa ya se wari yesu ene asama ba mi chen bi tum se mi oduboye ni wari fan funso chemi se o pia ma nyo yiraba wari na baba tena mi mu ade no mi ntua na mon abade na sade emra me ho so bo sa mpae we a ya me kan se urade shira onum kan ho se kristo pie na hinye mi da ubo ni gidie mu na odwa ne pae mu no na odwa koma gitum se yesu kristo wu sori na odwa pae mu be ko nkwa gi mu bunya nkwa ya me shira se wetie nkwa sem se da foforo so be krado na wetie bi telephone number ni 0244 869499 0244 869499 Eyam Sonfo Akwa Hayford and I'm no HR Semi. Asami free Lifeway Media Ministry and I'm no check. Yamishrao say Utie Mkwa Asem. Bye bye.